hitande fu so bami fa lay yabattiki galbe ma tali tatteji di fu le galluje de yimbel wonbe tumbu tufa jottuda seware kany e bankasi ana kolliti nimse muden sanne ko dum waddata tunel le galluje de
mimi torrama sanne tiagan so mi mati di tuniji di ciottobe dabaaji yoppata tiagal mi en so julen yabbigen nuko futube hebi be jorton ton hone terengaaji en nanal mudu yili yila gon dabaaji tattee fu le genni bom gon ana metti sanne mimmin e mila o torro ana han hebnede jogala sabi tunini ana wadda kulleji kewdi ka en lebi dabaaji e birgi mudu
yimbe be kolliti wiide meri hani waddi dido imadraaji kambe mer en wonbe le dedo nokkule be biye andinde do hunde ko tunninta galluje de kedde mo kanko alkasu mayga o deuxième adjoint mairie commune nayobo do pomoko do
oui c'est un problème
gogano o torra ana metti famede sa be ciottobe dabaaji be de jodo nuko futube hebi fede titre fonce yogabe be yambe wedni ton balbe ciottetedidi min neli yim amen jaati ya ƴeewiya hone bangin labidi to leddeji e fleuriji tuta parti balde ciotte den nokkuje gaabe tawi fleuriji kan ledde fu tuta dun dabaaji heldun bal ana fukki tatteji fu mi fi dabri jaati honen imminambe itta den nokkuje
je dis d'aller les chasser
Aliou Sidibe yomusu ko jokolle durowo e be gonde sottude bali mabbe nokku no dirit AC 2000 li bernde gallure bamako do o wonde faabade abbi ko an sottodon dabaaji o wi o andana ko dum way wondude ko nayri bangal kutteji cellal ko haali ko lati sababu so be ngal o do golle
sona haalede gonga nukkuto di bal han ciottede jaati an hebele galwal baltun gaabe yida yaade ton sabu so be yeton be hebta kilia en sanne ko welbe be yile yilo mabbe ƴewa nukkuje hono tere ngangi tiagan so julen bettigen be labbi ndinda ben nukkuje e fettata no fey hunde tuni an heddo ton
kambe wotnaabe wonbe le nokko be bi imadraaji ko nayri bangal sriyaaji kanye jukkude woni ko wadaka
si on n'a pas les moyens
me wala bawdo fu nabde di bali fourier gamen wa fi de dabiri hadde be ciottude dabay din le nukkuje to jama kawrta tan nanal mudu gaza yewi du huna fina taba wondon so wonno wadirra an en jama don kawrta huna fu way hadde o torra yo galwal nare tan to di dabaji ciottete watti fu su julle battigen to yahatun to ana faabo amen men jaati me haba men nanga usuruj amen e ciotto di dabaji no me muuy ta torra fu wala hen
tax
andambe kabaru cellal biiru way wadudo kutteji fewde e cellal bibbe adama en docteur mamadou koulbali yo dogotoro bankasi
kallu le sol
watti fu so tuni sattuni matama do leednin a tawan hawalo jidu bonan tunini ana way sabe binde buubi e boodi duudu ana way natar sabe hewdne jamaare nyabbilaji de dogoji e nannal mudun sa so dun natli jandi yartedi fu batti do bangye ciofi e maayo e nannal mudun so yari dan jantan ana way hewde di nyabbilaji de nawoji e nannal mudun
le fièvre paratifoïde
andambe kabaru hawaluji dumbi irum wembini sanne kanko Boubacar Cissé wiɗe ɗo tunele ɗan mbawi regade fa le mayo ngo ɗum ɓeyda tunninde ndiyammeje gonɗe tonɗe o wi laamu o kañum hani hokkude sottoɓe dabaji ɓe hakkillaji lobbi
ɗum wadda kutteji kewɗi do jamaren nokku foto ɗi dabaji woni jamaren heɓata sultude no moyirino saabu ñabbilaji hewɗi an wawi heɓede hen bangge wiido ɗi dabaji dabiɗ an hani fiyede cottoɓe ɗi dabaji famine ɓe hollite kasi kutteji hono birgui dabaji ni ñabbilaji e kutteji ko wawi hewtinde jamaren
miccitede wiide ko yaata maître ngaji kibbo inaye sappo e jetti ndiyam tunnuɗan yuppete e maayo ngo ñalowma fur noon suudu humnidu kabar laaɓalle leydi ndi hollitiri wiide ɗo kadi ten beete hannde dow yewtere meɗen yowinde dow hawaluji nde yo ji jeɗɗira warore wassalamu